kun radio sagale americati radion sagale america utata gabega jumaatat galgale keessa salama walakka jalgabega sa sadit meter bandi kula sagale bidemishirret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalgaba radio satellite nile sati marsariti full of facebook kenyarat kanin saganta kenyor doftan dagge fato ta kenya jalta mokamoltan jimaata adolesadig demija barkuma lamafkuda sagal akala kofs ethiopia timmo adolesakuda sagal barkuma lamafkuda tokko kesumestan kesan rani namodanditi
donin libya rakate galana kesatti gara galte lubbunna madibato ko shantama e sakage dabamera mataw duarrat attam jirto du adunyaraf anjallanne gamadat
bulchi sananno ke bada angesu charra gara ful durat tratti qoranno ngegge same fataye jira marini sirratti gegge same jira waldan qoranno ormo finfinne kesatti ero duratif arra korasa wagga soddomi soddomi sadaffa jalkabe kanneni fikabro daf agatumura saganta kenya tun wolin turaje nda geffato ta kenya odu daf garajal ne tidebil
galana madisrane an kesatti donin galagal te kalibia rakate lubbu na madibato ko shantama qabatte e sabuten se dabamera namodies
kamisa dole sa digdemishan barakumal mafkud sagal godanton ibatokof shantamatan andara galana libya te sabuten sani dabame bidru yokan yebala godantota fiate galana mediterranean kesat ilimen balan akabame kun wagga kana kesat bala sa guddada jedame jira dubhiman jarmiad imabakatota ka tokuma motu mota yokan unhcr charlie yaxley wae bala kale sadakabe kana voe da fakkanat tipsan
Well, we know that a group of between 250 to 300 people
gurmun namota ibalama fshantama fi ibasadi gidutan bufata andara galana libya alkum sirra bidru yokanimmo yabalamuka guddadan kausani nibegna gurmu kana kesa irrecala lamiwon ertraf lamiwon sudan tujira lami falastin tokko dabalate lamiwon biyota biros kesa jiru yabalisani sun bishan kesat idi musadura bufaticha galanarra aga kilometra shani demeture namota san kesa gari garandara tidakani namota qurtumi basani si wardiyo tandara galana kalibiyatin bararfamani jiru waluma galatti tari namota garad ibalama difama namota garad ibato kofafurtuma taantu bararame gurmun hojjetota kenya lafatti sangar garajira akkanuti hubannetti namota dibbatokkof shantama kannentaan bishanichanya tamani lubbun sane dabame jeru dubbihiman UNHCR kun ifsa boda UNHCR baasirattimmo namoni dibbatokkof afurtami torbatan bararfamu sanit kadubbatame namoni lamammo hospitala senani hala lubbu sodachi suke sakajirani mamejira bala kana dress bara kuma lama fukuda sagal kesa agammatti qofa galana mediterranean irratti namoni dibajal jatami sagal dumu UNHCR gabase jira akka UNHCR jerutti balawal fakkatam baati caamsa darbe dakkaben namota jatami shantu due kunis bidrun sani andara galana tunisia atti garagalte galanatti didimu shera kankae ummanni ardi afrika hiyuma motumma hamoro fi walitti buinsa hama akkasumas okkararra dheessuudhaan biyyo fiidhida bahuudhaan hedduun gama liibiyaatti cehu xaaliyaaniin godaansa irratti tarkaanfii fudhachuu isheerraa kan ka'e aga yeroo ammaa kanatti gara sanatti qaxxaamuruuf imalli godhamu gad bu'uunsaa himamee jira
Itoophiyaan nama Israa'el kan daldala irratti bobba'e Menaashe Levi hidhaa gadhiisuu ishee beekamee jira kanas kan beeksisan miseensa kongirasa yuunaayitid isteetsi kiriis ismiisiif nama hojjetaa turan ta'uun ibsameera jilli kongirasa ameerikaan dursan kun kan kiriis ismiis baatee adoolessa darbee mootummaan Itoophiyaa himannaa leevii irra jiru akka kaasuuf dhiibaa turan oduun kun jalqaba kamisa kaleessaa gaazexaa Israa'el kan afaan ingiliffaan maxxanfamu Jerusalem Post jedhamu irratti maxxanfame Levin bara kumalamakudashan yakama alaka walkabateen kanidama yotaw hidamu sanin dura dame kampanya al buda gudda kan Israel Ethiopia ke sejiru fi waggator bafo jetaniru angwan Ethiopia Levin matayo kan gunanyata dilala dollara miliona heddu walin ahe akasumas bara kumalamakudani hanga kumalamakudalamati daldala malaka kan seran alaga gese jechun himachu sani dabati duwa lamni kan Ethiopia ke sattimattan famu Addis Fortune gabase ture amma umri insani walakke shanta muta ke sakate Levin himata ratti diate hala nijru garu yakalalchaf itu hinnabatin hidan ratti murame magala bahar dar ke sattaje cha hogano ta sadarka olana ratti rawata mefi ya lifon qolcha motumma gagge famu sani adatama gocha kanaf kanne shakka mani hidaman kesa galme himata brigadier general tafarra mammo fa kesa kanne jiran gidduda shantami torba dimisani qoratame akka hida baanif manne murti nanno ana bahar dar harra murte sera Sochin demokrato amara yokan abin tigafata ma wajira saati dabalate hogganonni sadarka olana sadi harra jala hida Musa beksejira. Durata akata an Dr. Dasalen channe galgalakan akkaib sanitti koranna barbadam tujet e kamf manafurate poliso taajetan. Gamakanin hogganonni kabiron hida ke saturan wabik arshi kumasadi e sudan. Akka hida ba'an kanneen jedhaman maallaqa gaafatame kan kennan ta'us ammayyuu hida keessa akka jiran dubbataniiru. Kooriyaan kaabaa dhiyeenya kana yaalii dhukaasa misaayilaa baalastiik gochuu ishee ifatti beeksifteetti. Kunis kanneen Kooriyaa kibbaa keessatti duula waraanaa ho'isaa jiranii fi dhiyeenyatti Ameerikaa waliin shaakala waraanaa gaggeessuuf jiran Kooriyaa kibbaaf akeekkachiisa kennamee jette. Sabaahimaan mootummaa Kooriyaa kaabaa suuraa hoogganaa isaanii kan Kim Jong-un kamisa kaleessaa qophii isaanii dhukaasa yaalii sana gaggeeffamannaa hordofan mul'isaa turan. Aangawoonni Kooriyaa kibbaaf kan Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti yaaliin gaggeeffame kan misaayila baalistiik kan fageenya gabaabaa ture. Dhaabbati oduu giddugaleessaa kan Kooriyaa kaabaa akka jedhutti yaaliin gaggeeffame akeekkachiisa irra hedduun kenname diduudhaan duula waraanaa belbelsaa kanneen jiran waraana Kooriyaa fi shaakala waraanaaf qophaa'anii fi jedheera. Mariin pirezidaant Tiraampii hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim baatii darbe gaggeessan san booda yaaliin dhukaasaa kun gaggeeffamuun yaaddoo haaraa uumeeraa jedhameera. Iraan yaalii dhukaasa misaayilaa fageenya giddu galeessaa gaggeessuu ishee kan beeksisan aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kun immoo kutaa sana keessatti muddama hammeessaa jedhanii jiru. Aangawaan eenyummaan isaanii akka ifan baane gaafatan kun kamisa kaleessaa akka jedhanitti Iraan misaayila Shahaab 3 kan gaafa roobii dhukaaste maadhee waraana Ameerikaa yookaan dooniiwwan kutaa sana keessa Ameerikaan qabdu irratti sodaa uumeen qabu. Misaayilli handaara galaanaa Iraan irraa darbatame kun Iraan irraa fageenya kiiloomeetira 1,104 guggifame dhumarratti Teheraan bahaa keessatti kufee jira. Oduun keenya kanuma.
Kara gaajirtanas Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'amuuf egereensaa kan ilaallateen qorannaan adda addaa dhiyaate irratti dheengadda hayyoonni marii gaggeessanii jiru. Hayyoota marii gaggeessan kanatti hirmaatan keessaa lama Iskindir Firoo haasofsiisee jira. Soraatu dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagallan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan kan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibba irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan. Akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Erregi sadeessu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti namu yaadamataa ofirra ፓርቲ ዜማ ፈይሳ ዶክተር ብራኑ ነጋ ከነየት
ምንም አይነት ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ጥናቱ
አድዋን ተኮለ ሙረ ዋንቆራታን ካና አከ ፓርቲ ንኻንሞ ኡመቲ አክደን ሰኸ ኩባት ፈልቻኔትኒ አቺን ዱበት ዱብ ቢሙረን ኤግ ዱብ ቢሙራኒ ነሚ ሄዱን ረት ወልደቤ ዲግና መዱ ጂገ ቀበኒ ባዴን ዱበት ማሪናም ያሙ ጀፍተን ዱብ ጀብዱ ኡሁማ ሙርታኒ ጋዜጤ ሶታለ ቲያምተኔ ዲመተን ቸኑ ዱብ ፍጣኒ አማማኒ ማሪኑ ያምተኔ ጀ ኢታንቱ ኢትጋፈታምቱ ኾሬ ዱቢታን ቆራቴቲፊ ሚሴንሲ ኾሬ ጅዱ ጋለ ስፓርቲ ኡመቶት ክባቡልቺቱ ዶክተር ኢርጎዬ ተስፋየሞ አከሲሚቲ የት
የጥናቱ ነራሱን አካሄድ ሄዶ ይዘ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ሆቴልስቴን ሱኔፊ ዋን አፍራለተ ሞዱ ቢሙሩፊ ዋን ተነራ ባራኑ ጅራ የላኔቲን ኮርኸያ ማመለ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለን በይ ኸጀዳኔቲኒ አቹማኔ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊያምኔ ቁብኑ ቀባዳይት ጎርሳ ፈያው መታቲ ፊነሚ ኦልማፍ ቡልቲ ቢያረት ይወዱ ያድኸኑን በከን ዶክተር አርሲዶ ለንዲቦ ወራ ናነተና ፉላላ ማሐክሽን እትቆዱ መላንጀሩ ኸይሲር
ዳንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻላል መስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲኮ የሲዳማ ዞን የክልል የሞንት ያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋለን በአምስት ወር ውስጥ
ናኑ መተኩታኔ ጅራና አጀቹን ኢንፈካል ማንጀናኒ ጎድኒ ሲዳማ አክናን ነው ተባውፊ ዱብየኒ ቦርድ ይፍላን ወገት ጂሸንከሰት ዋንጀዳን ጀቹ ደሙጅራን ናኑ ኪባጋ ፊሲንጋን ዲዳሚ ወይቲን ዱራየ ያባምተ ያፋስናማ ሚሊዮን ኩዳኒ 13 ኩባት ኩነማንታን ሆሩ ሞሬና ሚሊዮን ዲዳማ ጫሉ ጅር ቢቶክ ጀቹ ቹ ናማገንጋ ኸና ናኑ ተኩ ጀላቡልቹን ዋንታቲን ሰው ፉላሃጋሚት ቆዱ ማለንጀቹ ፍለሞ ሴሪማን ጀዳ ጀነቲን ላሉ መለጀዳ ጎድለ ማክሸኒ ተው ፍለሞ ሴሪለ ማንጀዳ ጀዳኒቲን ላሉ ወያጀት ሴሪባሞ ሴሪናኑ ተምቡልቹ ፈሞ ጋነዲደማ ሴሪባሞ ኻጋነዲደማ ኻጋ ሶዶማት ቲምቡላኒ ተው መለጀዳ አምባሳደር ጥሩኔ ዜማሞ ወርናኑን ኪባ አኩምጅር ተኸነት ዴሙ መልትጀዳ አከጀቺሳቲ ለኮ ሲደታኒ ጀናኒ ሁምድ ቀባታኒ አሜሪካ ቻይና አለኔ ጉድንኑማ ናሚሳኒ ኸናኒ አዱኛ ቡልቹ ጅርተ አነኔ አከረፊያቲ አክናኖ ለኔ ተነጫለ ሁምን ቀባታኒ ትጋፈታም ቀባን ጩፋዩ ቀባታኒ መታው ፊቴን ጀባታኒ ወሊን ድርጎማን ፈድ ድርጎሚንቱ ነሞ ጋራ ማሊጅሬናቲን ጋር ሲያሳቲን ጋር ጅረኒን ጀጀባታኒ ቲን አዶ ወል ድርጎማኒ ፈድ ማለ ቆዲቲንቱን ታው መለጀ አኩምናኖ ጀባታኒ ዴሙ መለኒጀ ናኖንቱኒኔ ጎድና ዲዳሚ ተኮ ቀብት አና አዳሰዲ አና ዲብላ ማፍሳጋል ቀብ ለሚሊዮን ዲዳሚ ለማጫሉ ትኸይስ ጅራት ናኖኑ መተውት ክባቱኒኔ ዮሃና ኩማም ጅርቱ ደምቲ ዮታው ባታሞ ወመሰራፍ ማሪን ቶልቺታቲ
አመ የሮን ገልገለኬ ሳሳ አለማፍ ደቂቃ ፉርተሚ ለመተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋረረ ደብሬ ሳቶኮ ደቂቃ ፉርተሚ ለመደገፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ትጨውከኛ ድረ ስርባ ወልሳ አሜሪካ ፋረል ዊሊያም ከነንትና ፈራ እቲም በኋላ Just fine. Farrell Williams walle sa buddan ganaton sar dagge fato ta kenya ka daga jirta radio sagale america saganta fano remote dargaggon Dr. Sisay Miratu jedamu abba qabeenya tabato misha sora ta belada oroplex jedamuti dargaggon kun magala hambot tabata sa kezet dargaggota kudala maminde sudan akoji sisa jiru dubata University walqitte ke sattimo barsisa barnota fayya beladati hala kamitin ojilaman walbirat abedem sisajira nakor malkato asufsise gabase
magala ambo nanno bermati tinawaro jedemewa mutti mora qorqorrodan dellanit tijara mekesa sagale babura midan dakutu qagama dergaggotni afuru tokko mashin midan daku biradabate kennimni biranit tikenni baburatti neqewali meka inni biranammo midan daka mejoniyat neqa kambati tula kan ammo hoji magaragara manicheki sojjeta Dr. Sisai akka inni yero gabaabaaf naasuf sisu ejemsiisen wajjireisa manu mabaaburichan waliqabate jiru seenni Dr. Sisai abba qabeenyaaf hoji geggeessa Orofeed Complex jedhamuti Orofeed Complex soorata beeladoota qophee sungurkura dargaggoota 12 qacaruun hojjechiisaan jiraatedha kanneen keessaa sadi dubartoota sagal ammo iruta tau saniti kan Dr. Sisai dubbatu yero amma mal malaratta kojetanis wanjedu qaba Dr. Sisai
toran nojenu sorata go sagaragarati belleda kan jirani sorata nojenu injiru specially kan nojenu garu be nyata belledo ta kan luku go sagusan kan kenno jira isadabalati nyata belleda worra annani nyata belleda annani kan annan dabalu jira even worra titi kotani mu guddatani mu jelqaba mudmat mal nyachu qabu kan jennu qopesna kana dabalati kan furdina kan gabbina namon kin heddun gabbina ke tiju qote wutun kinya nyata gabbina oomisha jira yan gabbina oomishnu kun immo effective yokan buan nagasin sanan namnu rafatun jira kanafu namni asmatilal asmat furatila kanyato jijira man ko sanan isa kan furata mu furata mu qommo mu furata hala kanati kan furo jojja jiru fajjeda madas jeno gumalanu jennu kun riyo takufana warasa bojjetu takufana fajjeda matani jira
abata sorata beledota qopee sukana ankina nyata beleda nandichet mulatu furun ala wan hunde sejeduf akastirubata
veterinary medicine kan kemna beledati kan ebtane fayya beledati kan marrankeen oto walqita university galindra ya tnyata mata beleda fi bu kemna tawd braqabella ala fure ergesiti ti kan jelkamne ankina jiru erga ilalle asitti abu kan dandeñe ogumma dani sono jennu fayda gudar ga chajira warra kan chaala warra businessi yokan daldala mata sanu jima sasani omishani irra ankenyetu ogumma rawanu jennu ilal chagari ka bariyat wuji kana ke sakanu jenne ogota torba ka tadde dur sada ya humna ne jelka boliti maka turre akuma kenyani isabode ejenti warra bishop ki hin finera do hin urra fada turre ban bai da barin sanu wannu ci gudanna ogogumma kana qabanu lu magari tane maf jabanne u kenyan gal sinne ya da ti sagal sinne u kenyan gal sinne u jicha jira kun jijjira ma gudda kana garsisa jurus kan ni jita ni jinu gargaris o fi kenya u jitu machine mata kenya gal sinne u jitu kenya
magalus ni kelletti afranu amma kilometer sadde tamatti ambotina nani jiran kanu sheisa fayye damajran tawdubba tadargaggon kun university walqitte tyammo barsisa mumme barno tafayya beledati hala kamin akka hojila mankana olbradits sus imejra dr sisai
tokko asiyorufte konkolata dabda karan fagoda baratana chi sitti ar sitti ekama asiyor rojis jelabur dabda challenge chi majira challenge kanagaru yaw gamnum madana la juru wali galte wa juru omishudan guya bakonna kos debase guya barno tumu sagantana ni mata kotin qawmuja saganta sono baratso tokko fana wali gale safi arrenji goden barsisa ture
dergaggo ta dr sisai cerra hoji umef jedaman kisa murasa dubbisen ture mal akkerra baratanis VOA timanijiru
namonne ujjinu jicha jirrus fayyadama taani itti tongatti halkani guyya tongedin fana ujjichu dafisanis qadanyada inisimmo wanta danda amu gorsanis te kumnanis te wahun da bekum sat fayi qoson san wanta danda wanta achitti sa barbaachisu namotu hunda sani fana wole gale wani hojjetuda kana Dr. Sisai amalle nikawo
Dr. Sisai rawal baratte namonne bro mal baratte
Dr. Dr. Saira Wahiduni Baratengira, Toko Hujini, Toko Kofa Kantene, Lamafa Hujin Akat Fotamun Dendin, Ruhujitan Aisma Yoka Gauden Dan, Dinagde of Rak of Tontani, Bijatida Felebu Abu Swakadan Dam, Umurin Ofi, Dragumma and Retujitani, Buabu Sani, Biafis, Ofis Bua Akabusan, Rambarata, Namun Hitus Rabaras or Itayada,
Ojada Nyato Rivi, Nyataluku, Ojajir, Bajo Jan and Omani, Baje Halagaritino Jajir and Utizi.
Degree jal kawagara gara laman university rai bifame oji motumma gacharame ujjechuf barbada turusa kanifse aklilu taddesa janalli hoji fi ifajin Dr. Sisai akkabore teef dubata
gehen hoji kiya wangalu kwambo akasumasimu hoji aske satto jetamu manage gochu dane kanan hoje dae chu amma garu Dr. Sisai eni doctor ate lecture te odo jiru hoji of tumfa ko wajeden of bulcha of danda kan jecha kan jetu sake se jira isarra kan barade chu malimi anis akam bor hojete abdinati hore chu namni hojetu akadanda ofi mudanno kan isarra barade hoji tumfa ko gara hojetu tande mai
Dr. Sisai orofit complex abata jadam kan warsha soreta be lodota gudda te tol gudisudan dergagote dof cerra hoji umu akabar badu kan inni dubbatu dergagota kan nim profile Amsan kawajala
hojin kufatina darga gumman sadarka itti kusani nafi kusani hojin jetan kufatani bo itti fayedemu kan dandani hojin tufachun mo fundan gedina magu ani nambatas nani dafqin wodo hojin zo kafanu no jetas itara bu ankiya boru jolle koti wa gare ga sise o kan hala hojin akata kamin hojin rugatu kan jidu ifsudaf ofitano ma dan garu namotaf modeli dataen hojin tun barbada sadarka na marri sadarka hojin gare hojin wante oto hojin addan basin hojin kana qaba hojin kana no jetu so injedin hoji kami yuto jennu galgalas kanam hoji jenne tok ofikenya lamana nukenya sada bijekenya jiramum nadiyat
tegkun yo humna lekum saisa oliti fidun saati dabalata fi hoji gara gara wjete wani milkof lefin qawde tunis ya deisa tumra Dr. Sisai VOF nakur melka amb
nakur in gudda galatum san dagefato ta kenya kada gajir tar radio sagale america saganta fa no romoti kada ganyef ka dubbisnerra korri walda qoranno romo soddomi sadaffan yero jal qabati finfinet arra egalame sirna banin sararratti tana presidenti nanno romia obosh mallis abdisa kanergama yoto olma sararatin qorannale hayotarra yatantu daggeffatame korri kun guyya sadif kanitifu tawunis bekame jira muktal jamaatu gabas
korri walda qoranna romo soddomi sadaffan yero jal qabati oromiyatti geggeffame guyya harda kana baninsa yero taasifamutti hasabaninsa kan taasan presidenti walda qoranno oromo yokan osa kulani jallata osan sagale kanneen sagale hinqabne sabota fi sablamota hunda kan ofitti hammatu fi madda qoranna fi qoanna tawda guddina oromoti fi kanneen biroti fi shora kan tabatatin injiru jadani tin injiru waltaji guyya harda waldan qoranna oromo qorasaat soddomi sadaffa Finfinne Rift Valley taase kanatti keessumma kabajata anitinin kana feraman ittana presidenti bulchinsa motumma naanno oromia obbo Shimallis Abdiisaati obbo Shimallis hayyoni oromo hedduminan lakkahamu danda'an yero dheeraadhaaf biyyarraa dhiibamani akkasittu fagaatanii hin hafne waa heddu biyyaa gumaachaasiniin turan jedhan obbo Shimallis ittaan suudhaan illee hayyoonni oromo seenaa fi qorannoo oromo waalteessaniitiniin sadarkaa kanaan ga'uu keessatti shoora ol aanaa taphattan isin galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada jedhaniin
ummanni naannoo keenya baga ijoolleen keessan qe'eetti isiniif galanii baga gammaddanii baga gamman hayyoonni keenya ala jiran hayyoota biyya keessaa faan walitti dhufeenya guddaa asittiin keessu jennee yaanna kun immoo caalmaatti oromoo hin cimsaa injifannoo oromoo itti fufaa otuu mortuun mortuu hortuun hortii jedha oromooni galatooma.
Akka boordiin waldaa qorannaa oromoo ibsetti bara kana barreeffamoonni qorannaa fi qo'annaa adda addaa 80 ol ta'antu dhihaateetiniin jira isaan kunniin illee birkii birkiidhaan qoqqoodamanii guyyaa 3tti adda hiramuu isaaniitu dubbatame qorannaalee mata duree Itoophiyaa dimokiraateessuu fi ilaalcha federaalizimii sabdaneessaa jedhu jalatti dhihaatan keessaa qorannaa itti fufiinsa aangootii fi diinagdee waalteessuu bara 1991 akka lakkoofsa warra awurooppaanotaa haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa jedhuun kan qorannaa dhiheessan Dr. Ammayyuu Godeessoo Yuunivarsiitii Jimmaarraati. Dr. Ammayyuun keessattuu daangaa naannoo Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz motumoni walitti buusaniitiin hawaasni sun akka walwaliin hin jiraanne gochuu keessatti shorool aanaa taphataatiin turan jedhan qorannaa isaaniitiin inni kunillee qabeennaa fi diinagdee hawaasaa saamuudhaaf akkaataa dandeessisu keessatti motumoni hawaasa wal afaan faajjeessaatiin turan jedhan.
Dangaan kan danga'u akka seeraa fi heeraatti yeroo qaba. Isaan garuu yeroo gabaabaa keessatti dhaqanii manni maree mootummaarraa Minister of Federal Affairs Ingiliffaatiin hin dubbadda isa wajjiniin ta'anii humnumaan jarri sun otoo waliin mari'atiin jara yeroon isin jiru Oromoo fi Gumus yookaan immoo bulchitoota naannoo Oromiyaa fi bulchitoonni naannoo Gumus marii tokko malee otoo hin mari'atiin daangaa sana daangessaniiru. Daangaa sana yeroo daangessanii hin ariifatanii lammaffaa immoo namoonni daangaa daangessuu keessatti hirmaatan sun fudhatama hin arganne ture yeroo sana. Bu'aan inni geessise maaliin tokkoffaa daangaa daangessu jechuun namni akka walitti hin dabarre gochuudha. Kan biraa immoo rakkoo guddaa kan fide sababa daangaa sanaan manoonni baay'een keessumaayyuu Beenishaangul Gumuz keessa gara daangaa Oromiyaatti ba'anii akka isaan ijaaraman godhamaniiru. Maaliif lafa wajjiniin wal qabatee nama gara manneen mana daraatti waan fidduu fi manni darii sun baay'eensaa Beenishaangul Gumuz kan dhufe naannoo daangaa Oromiyaa irratti dhufe jechuudha. Kana jechuun namoonni walirraa fagaatanii jiran amma kallattiif kallattiitti walitti dhufanii jechuudha. Kun immoo baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Dooktar Ammayyuun rakkoolee akka kanaafillee waan fala jedhan qorannaa isaanii irratti kaahaniitiin hin jiru.
Paartileen Oromoo gadi ta'anii bulchiinsi mootummaa Oromiyaa maal fakkaata jedhanii gadi ta'anii mari'achuu qabu jechuudha. Naannoon Oromiyaa yeroo rakkoon tokko jiru haala qoomsumaa irratti xiyyeeffachuu ilaaluutu isarra jira. Rakkoo kana keessa quubsamni baay'een ta'uu ni mala jedhee yaadan.
Qorannaa gama biraa waltajjii kanarratti kan dhiyeessan Piroofeesar Baqqala Guutamaati Yuunivarsiitii Finfinneerraa. Piroofeesar Baqqalan qorannaa mata duree federaalizimii fi eenyummaa jedhuun dhiyeessan keessatti ijaarsa sirna federaalaa biyya kanaa keessatti wantoonni lafa taa'an jiraatanillee federaalizimicha dhugoomsaniitiin irratti hojjechuun waan baay'ee hanqatutu jiraadhaan falmu.
Akkuma beekamu biyya akka biyya keenyaa sabdaneessa ta'e kanatti federaalizimiin wanta filmaata hin qabne ta'uu isaati namni baay'een kan amanu liitireechariin adda addaa kan nu ibsu. Kanuma kan ta'e federaalizimii kana itti dhiyaannee waan hin ta'e beekuu qabna. Federaalizimiin kun immoo furmaata ta'etu jiru furmaata nuun fidaa hin jiru kuni maalii fi dhuguma nuti federaalizimii sana hordofne irramoo hin hordofne isa jedhu ilaaluu fi tokkoffaani lammaffaan immoo eenyummaan kuni eenyummaan wanta baay'ee bu'uura ta'ee fi abbaa fedheef iyyuu warri eenyummaa dhiisaati kunoo. Citizenshipii jeneraal yuunivarsaal ta'e fudhadhaadhanii isaan mataan isaanii eenyummaa tokko keessa dhaabataniiti kan dubbatanii filozofii keessatti akka beekamutti yaanni fedheyyuu iddoo burquu qaba yaanni callum jedhee lafa hin jirre irraa burqu hin jiru yaanni hunduu. Yookaan achi burqaa yookaan asii madda qaba iddoo maddu qaba.
Sirni federaalizimii dhugaa jiraachuu dhabuun saboonni akka wal amantaa caala wal shakkan naannoleen akka aangoo hin qabaannee fi eeggattummaa giddu galeessaa harkatti kufanii fi kanneen biroo danqaa ittiin uumaniitiin jiran jedhaniitiin Piroofeesar Baqqalan kan kaasaniif fala jedhanii waan akka gorsaatitti qorannaa isaanii irratti barreessanillee akeekanii jiru.
Amma wanti fala ta'u federaalizimii sana federaalizimii dhugaa taasisu.
Akkamitti?
Empaawarii gootaa warra
naannolee
aangoomsiteet akka seerri konstitushinii akka hojjetu gooteet konstitushinii sun wanti geeddaramoo jiraate geeddartee jijjiirteet dhugaadhaan inni amma of bulchu jedhan suni maal maali irratti of bulchu achi irratti dhuguma of bulchuudhaaf riisoorsii ofii irratti ajajuudhaaf aangoo qabu jetta. Isa immoo giddugaleessa irratti maaliyyee shoorri isaanii taphatan jettee ga'een isaanii maali jettee isa mirkaneessitee isa seeraan gootee gaafa jettee hin hojjetaa jechaadha federaalizimii.
Waltajjiin waldaa qorannaa Oromoo 33ffaan Finfinneetti taasifamaatiin jiru kuni guyyaa borii fi iftaaniillee kan itti fufu yoo ta'u. Guyyaa borii qorannaaleen hayyoota garagaraatiin akka dhiyeeffaman lammiileen biyya alaa garagaraallee keessummummaadhaan affeeraman akka haasaa taasisanillee ni eegama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Agifatu takenya saganta kenya rasman tumurra gama kenyan kopi kenya diletin wita tawali tidebina ka torban umarati iatu ka satellite imo bori fiftan diata wal magalati nagatisin injanna amma saganta fana maratu diata.